Thank you. Ngicela ulalele mntwase khaya. Vula indlebe mnandi kuhlebele. Uthando luyabekezelwa. Kumele uqine kulo mhlaba lo. Uthando lunzima bakithi. Ngikhuluma nodadawa. Kumele uqine kulo mhlaba.
Sundays, Sundays, I'm going to go to the pain. Oh, yes.